Joe. Yes, yes, yo. Rafa B. AKA Logical. Nimesha wapa arret ya kwamba mi kiboko yao. Nigga stop shit, uwezi kuniface bila ngao. Track mbovu, jiro zako zime expire. Jaribu kunikopi, inawezekana nika kuinspire. Napo speed kama master of rap kung fu. Rafa busy headmaster kwenye old school. Podcast where, nimetimba kulisuku my goals. Kweni serious, kachezaje na wa ball balls. Nimejifunza kwa mtulivu na kuzishinda hizi gazabu. Yondo siri ilo nifanya kwa naikima kama babu. Mina andika, kisha mina flow kima jabu. Na palaha mashabiki kama Simba Sports Club. Machiskita wananita rap commando. Kukisiri na umahiri wa kuishuti midundu. Watoto wana maji gambo kwa kujona makonki hasi. Kumbe rahisi tu kama kumpa Uhuru Kenyatta. Rafa B, yeah, the underrated. Balvina washa washa. Ah, yeah. Niko kitaa, niko na wadot, niko na maboss. Ni mwendo wa gambe na misos. Ondoa mikosi kama nyoni piga kos. Maisha mafupi sana uko less. Shika kase jo, 1-2-1-2. Snitchi sema yechu. Amada disbiti bila itakondo na wushu. Sina mbwembo kwenye kazi, mina kaza. Nina panda hizi biti, nina ndoa na kipaza. Weka chini shida, jipoze na ngoma kari. Siku moja moja pari, acha mwiri unawiri. Mini mairi, snitchi pita mbari. Na shangaa unaweka kama mbwa wa darari. Fanya manuva pengine utachange economy. Nigga stay real, don't fear those enemy. Acha kupigana, acha beef na washamba. Tafuta mkwanja mwana, piga kazi, piga pamba. Wimbo wataipa na vyochana na kuflow. Kama natafuta sifa, cypher. Dani ya dundo ni black hyper. Nyangemo sibaki hapa, hapa sifa maarifa.
Yeah, call Baba Lao 40. It's a cypher. Natokea Mbambadu, siyo tamaduni. Mkononi sina kisu na jamini tukwa ngumi. Fodi wa Mbeya, Kabaya waludewa. Kama ukitoa namba Chris Fodi nipe wani. Nipo serious na makuzi kama bami. Kitaka iona kesho basi please bami wani. Intake ya 90, vipi wa 80. Mbona kwenye same biti waga na kuweka chini. Role model, wangu ni Jay. Mziki ni mkwanja na pia na baby bay. Fizo na Rafa B, hivi mnajua nini? Hivi ni kiacha mziki mawako tarap nini? Weni star wa Facebook, huna kiki urayani. Unavimba na ustaa, 40 star tango zamani. Diamond itanasha, 40 mnipe wema. Moment of silence, usizi nasho sema.
Yeah, Michael K, Masa Musa. Yeah, the Babylonian MC. Yeah, 20, Mchizi mnix clever kwa kuwa mi MC. Lanzangu nizaje novels, that's why you can see. Pasafa za Karumax na tempo za Blue Speed. Balifa kufanya gas na ukombozi kwa fasi. Ndaza kuwa lafiki ajavishe kuwa dui. Moyoni umejaa shuto kutapenda mikuwa ai. Mnix zaje no mkubari kumpinga kwa Zify. Domana asati ujefile kusolavu kwa nulikei. Rap meditation, AMC mkari. Ini revolution bongo flavor. Akili ni kufikiri, wengine zichofikiri. Ujasiri ni umahili kusimamia ulichofikiri. Domana na wafeka na kwa disifake niggas. Watu wangu wakitaa, wanajua meni genius. Jinga ni utumwa, bizisho ni zuluma. Wanaudisi kila siku, roho zao zina wauma. Masa Musa, yeah. Ha ha, Kabaya.
Skia, natema punch kirefu. Mistari inazidi laza zaidi ya dem mwenye devu kozi. Napata mzuka wa kutema hizi panchi. Ni sawa na kabwela aliyotolewa kula lunch. Hii mistari so nakala ukaikopi kungine. Okay, mwanangu ke nipe panchi nyingine. Haji, gonga hodi kabla uja lodi mwilini. Nisha choka ngoja ngoja utapeli. Mwishia mitini, hini mbu mbae mbae. Freestyle baka masai. Usije jona mjanja kinyago kujipodoa. Pusha kuzuya ganja ni chuki kwa changu doa. Kilabi, shika kipaza. Mema na mazuri utoka kwa godfather. Nyeusi, katha nyeusi, nyeusi. Serigeze kamba nyeusi, utatindo nyeusi kozi. Pema ni pema na hakikosa pema na pema. Si pema tena ni sawa na Young D. Kumtongoza teacher kisa kakosa vema. Ni sawa na Young D. Kumtongoza teacher kisa kakosa vema. Katwetwe Yemieka.
Yeah, yeah. Just a boy classic. once again, yeah.
Tabakia mwingi wa marifa, kioo cha taifa ni kifa.
Taacha story kai bidogi na Latifa,
yeah. Rich kwenye fikra, kush kwenye risla. Niko full, niko cool, zaidi sister siya na bigra. You better grow, I grab this, the darkness. Fool better go around this, you talk less. Nonsense, keep with the distance, you walk less. Pointless, everything you spread, you breaking the roughness. Nipo kwa jamii, fasina, nipo fame. Navo spiti kana bina, hii ni zaidi ya shame. Kwenu nye mawaki, mapaparazzi wa game. Mini was wa handaki, hamaki for this game,
yeah, yeah.
Put it in bread, DJ, all that shit. Full day we pray all rap it. Fizzle random mad and press spray the beat. Niggas come get this and this spray the heat. Joshua boy.
Luto, au sio, Luto twende.
Yeah,
si bwana,
si bwana.
Sikia, Makamua, aluta continue mi kamanda. Popote na weka kambi,
yes, yes.
Ili ya mwindaji poli mwiko kuchagua na tambua. Tunafanya HKND, heli zila luke nguo siwa kili buda. Mana dunia ni mapito, sote tuwa safiri. Noma sana, noma sana ni maafa. Kumkuta panya ndani ya geto la msela varo, yeah. Ya ujesiri kwa jibudi na marifa. Ukikaka, sikia, kukwepa shari. Asiri na weshari, acha usenge nyagi. Unayumba kinoma ka umemeza nyagi.
Mado tunainzi kacha na tuachani na Kongo. Wezi kumkumbuka Osama ukiwa na roho ya Nyerere. Bali utampuka Gaddafi ukiwa na roho ya Idi Amin. Na wezi kumsifu Kagere ukiwa na roho ya Uyanga. Ndonga lisilo na akili, daima lina uchosha mwili. Napandisha mori, napuwaona mainsi warefu. Wana mistari mfupi.
Luto,
wana mistari
mfupi.
Steve Boy. Mina panda mzuka mzuka mbaka kuna kucha. Steam na bandika ndika dream nazishusha. Bila shaka shaka zuru na datisha. Boom na katisha kweni boom to player. Mina dondo wana pressure zina ya wana shindo kakea. Ziyo fair kilicho mtokea nguea. Wanapotea kwenye game no player. Go there mina go zangu mbea. Wariko machizi wangu mii watanipokea. Ipo siku mita dondoka dakani. Wana wajulize aliye dondoka nani. Upande gani ama pande wagizani. Bozi kimondo ama tawi la shetani. Chapa mwendo mina mwendo wa maringo. Nago floma dawa ya nakaba mbaka shingo.
Boy.